You RJ, Professor.
It's Polly G on the beat, boy.
It's high time we let these people know what it is, boy.
Shituka music, baby.
Mina kumbuka. Miwa bo bakutafuta maisha bari nicheka. Bari zema chita weza. Mola, hana bari kimi na leta bia kuria kumeza. Bata choka na mie. Taleta na bingine. Shabari nicheka, yeah. Bari zema shita weza. Mola, hana bari kimi na leta bia kuria kumeza. Bata choka na mie. Taleta na bingine.
Au pôle Nord.